Lola
Rangel
Ana Balbul
Uzi Wanda
Ana Balbul
Ta
Ana Balbul
Yo
Ana Balbul Ana vibe
kaji kojolea kama garazi what you shall see
ana vibe
mone na cheza
ana vibe
na cheza
ana vibe
mone na cheza
ana vibe
na cheza
ana vibe
niweke nisaze niweke
ana vibe
niweke nisaze niweke
ana vibe
Sugar low, sugar low, sugar low.
Afri Studio.